Blessed. Yeah. Tobo JJ. Now, of course, yo.
Menifunza maumivu, nilikuwa siyajui. Ile chozi linanitondoka, maumivu nanizidia. Nyota yangu gizani, ilivyo mulikia. Umezima misioni, sijui wanisikia. Najuliza moyoni, sijui wanikumbuka. Peki yangu misiwezi, siwezi be. Mimi wako tuaboje, natamani ujebe. Ulinifanya nikaamini, nimefika jana. Asa nalia, machozi unanizidia. Mapenzi niliaminia, tatizo umeniachia. Nashindwa ninajifia, we ulivyo nifurahisha. Umeniachia. Sasa mpenzi uko wapi? Ha, nyota yangu uko wapi? Ha, tam tam ndo ya maji. Ha, enye noga love, I miss you. I miss you. I miss you. Pale poto lipo baby. I miss you. I miss you. I miss you. Peke yangu siwezi baby. I miss you.
Nilikupenda ukamua unanipenda pia. Nonda gomu kwano kwesa suvira. Jehova lulicharumunga wanerabira. Kati nzuno kukabira. You made my day in the video. You made me feel you are so real. I thought you could be like Tomio. Cause manda woman dio success. Ningependa twende Zanzibar. Tuchune majani hoti kalucha. Keti die wote watufukuze. Akauntu zetu zote wazifunge. Kateni mulangoni zinisikie. But baby wanichanganya. Wanichanganya.
I miss you, I miss you. Pale poto lipo baby. I miss you, I miss you. I miss you. Peke yangu siwezi baby.